Bango yoso bazamike.
Mamelisa, bengelanga mamelisa, mamelisa, bengelanga mamelisa. Najikuta makaneki kila biti na pasuka leo vibe zishuki ziko bize. Nazisaka nazipata najipoza kula bata mina chinja mbuzi wana chinja chicken. Kasirika mina takata ukinu na mina cheka, nacheka kwa dharau. DJ, ongeza mizuka, toto akatike kwa chini. DJ, wakako na kocha. Shoryo anataka kukesha.
Ale bine langa mwana mama. Ale pesa nga bilo kwa mboka ye. Pole pole mama. Ale bine sanga miziki ya mboka ye.
Hili koma kuna zote za dunia wanalipenda, wanalitaka pia. Mamelisa, bengelanga mamelisa,
mamelisa,
mamelisa, bengelanga mamelisa.
Joka kata kushoto kunia. Wakubwa tumetiga moto tawa wakia.
Joka koma iko moto mainia. Kongo baka kongo hii wanaifangiria.
Joka step by step body, step by step body.
Joka step by step body, step by step body.
Joka ashibiri dibiri damba damba damba. Ashibiri damba 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 damba.
The garden killer. Wiki endaga kwa bebe na kulaga chipsi karanga. Muda kuzichanga pia muda wakudanga cha. Baka kwa di bebe uzarabuni msanga. Nangoe mapanga sha.
Bebe katari, bebe kata katari. Cheche washari, moto washa washa.
Katoja kuwa skani ni stana mani. Nakatoja pata kami na paza mani. Mungo fema na nirea na kulipa ramani. Kila siku ya kukuna zini kupanda famani.
Pende msipende, tunawakera. Na waona vile mnavyo babaika. Dumila mende, nipona bela. Tunawacheba vile mnavyo hangaika.
Hili koma kuna zote za dunia wanalipenda, wanalitaka pia. Mamelisa, bengelanga mamelisa,
mamelisa,
mamelisa, bengelanga mamelisa.
Joka
kata kushoto kunia. Wakubwa tumetiga moto tawa wakia.
Joka
koma iko moto mainia. Kongo baka kongo hii wanaifangiria.
Joka step by step body, step by step body.
Joka
step by step body, step by step body.
Pekecha, pekecha kushoto. Pekecha, pekecha kulia.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma.
Vanilla,
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 vanilla.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma. Untama,
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 untama.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma.
Vanilla,
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 vanilla.
Untama,
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 untama.